Korintiyanko en didabol surawol jowedidi to bandirabe am be ngidumi de en gadana ma alkawal do fudu ellabin ko e meden daga ko dume gadojum balli meden iberde meden garta ko laba yeso Allah en gartu be senaki kewki kulobe Allah ko le min der yidde min gadana e goddo ko woda min majjina e goddo min joyira e goddo gam min jaba namo goddum mi wi'a e hala ka'a gam mi yowana on goddum ko woda mi wi'i no on imin gidi on na sedda nder berde amin ko imin fofa ko nder maide mi hola ke on bernde go'o imi mantoro on na sedda on shembidini yam na sedda fu itorraji di min jarata welwelo am wala kerul gam ko min gari leydi Makedonia min keba isi utare ama ko to eto min gaili tori imin torre min geddo tiri iwobbe nder berde amin kulol nangimin amma Allah baltino berde gonbe nder wannare o waltini berde amin igarol Titus na warki mako taw waltini berde amin amma habaru dun o hokkimin no baltinirdon bernde mako o wi'imin no kaabirdon gi oyam ino gannirdon do ko gadan doyam ino gidirdon wallukiyam kanjum beydaniyam welwel tuki ko to derewol gol bindam mi on wadi on nani shiya beldum du wannayan joni konde denno mi wanni gam mi fami derewol gol wadi on nani shiya beldum berde konde dum share sedda tan joni mi nana beldum der bernde am na gam on nana e beldum amma gam shiya nan ki beldum modon wadi tubudon gam shiya nan ki beldum kin dum iriki Allah yidi gam non min gadana on ko woda gam shiya nan ki beldum iriki Allah yidi i wada neddo tuba heba kisdam ki wadata o wi'a da imi anduno amma shiya nan ki beldum iriki duniyaru i foda maide dare ngi on ko shiya nan ki beldum modon waddani on ki wadi on garti tidube on garti kaabube kolla onon na on gadobe ko woda on berni do ko woda on kultori on kaabingi oyam on gidi wallukiyam on kaabingi on dun tayani gadowo hakke kiita on kolli on gadi ko hani do ko bindan nomi on gam non konde mi windani no on derewol na gam neddo gadudo ko woda bindu mingol ko gam neddo gadanado ko woda amma mi windungol gam gi anon gite modon no girru don min yeso Allah kanju waltini berde amin ko buri non welwelongo Titus nani belna nimin berde gan on fu on belna nimo bernde mi mantora ke on yeso Titus onon bo on shemtinayam non no ko dume dum min bi on dum gonga non ma mantoraki ki min mantori on yeso Titus tabbitinama dum gonga yidde de Titus yidi on joni burinde denno to onyumi no tokirdon ko dum wi'i on ino jabbori don mo der mangu ifa manki iminana beldum gam emi holi on ibernde go'o.